dakti ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi. Black tea ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi. Pika side sizi baki katikati, waipri utanipata na wafuasi. Opalite kutesta kabaki, ole wake mina tumarambi rambi. Taksilo tukitafuta gaganji, kula mbuku kijua kuna kazi. Weni nambli unayapkari gadhi, sizi fumble niko rada ki assassin. Hali halisi ni spendi watiaji, swali nitajibu ina depend na who's asking. Kosto ni kahawa na mahamri, odumo leta rech na ugali. Kas fungi leo napiga ma assist, ye ni mnasti na ikula kwa backseat. Ma gatekeeper wali try kuni blacklist, ili bidi wameti wamepanic. Black tea ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi. Black tea ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi. With the kiasi, mamori wako jabling, ma MP wana adisi wa ganji. I can't believe tuko in the same country, such a shame mama bigi ya wajali. Lirikali sizi kosa kuwa punish, wakisha lipa kama Dracula na vanish. Tangu 6 niliwacha ukisanif, ebu ni show umesha zitinga ngapi. Hasoli jipe junadai kujenga kasri, wezi farm basi wezi kula nasi. Money pon mi braini kane twa kimani, 9 out of 10 minta ifanya juu ya ganji. Rap ili ni choose, mziki menilea. Broke izo rules wali try kutuwekea. Kile tofala wendio fala na chorea, nafika venue na mafano na ngojea. Black tea ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi. Black tea ama whitey na mambati kwa warosho na makex wapi parking. Baby gala na ni babe simtaki, zero shapre, sina wasiwasi.